DJ Lighter.
Oh, na, na, na. Si unitoke hata mara moja. Akili ni mwangu. Oh, mara moja. My desire. My desire. When you pay down. When you pay down. Passion, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka.
www.djlighter.co.ke DJ Lighter.
Kimamba on the beats.
Baba, imeandikwa mtoto anazaliwa na
inabidi aondoke kwa mama na baba akishakuwa inabidi aondoke kwa mama na baba.
Oh baby na nakupenda na na nakutaka.
Oh baby na nakupenda na na nakutaka.
And I can't do without you. Nakupenda na na nakutaka.
And I can't live without you. Nakupenda na na nakutaka.
Baka mfungwa na mubembeleza. Umepapenza itamu ya dawa nye bunduki. Inapepeta tu kama risasi.
Mapenzi ya natiririka wili ni Mungu. Mapenzi ni wawili. Nimalize ni baki kiwili wili.
Nime fall in love. Nime fall in love. Fall in love. Hey. Nime fall in love.
Kwa mumama na mubaba akisha kuwa inabidi ya ondoke. Kwa mumama na mubaba.
Oh baby na nakupenda na
nakutaka. Oh baby na nakupenda na nakutaka.
And I can't do without you. Nakupenda na nakutaka.
And I can't live without you. Nakupenda
na nakutaka. Don't do anything to me. Nyumani kwangu wendo vitima. Nani umememe. Kila napakamkam baby weni tamtam. Moyo wangu umefanya zamzam. Kama karuna kuruma vroom vroom. Na kwa mapenzi kalu menifanya mbubu. Oh baby no 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 no. I really love you and you already know. Oh baby no 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 no. I really love you and you already know. Oh baby, no, 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 no. I really love you and you already know. Oh my love, I'm about to be with you. And I know you think you man. And you me. You man, you can go and you think you man. And you me. Soft soft, toto weni soft soft, watoto yangu yiko parara pirera, yiko ready kukubeba. In this life, the little things that you do keep me going. In this life, your prayers mama keep me going. Because of you, no longer bwana mkunaji, samini bwana mpendaji mama. Swear, sitaki hata nani. Nifunza ukunaji mama.
Protect your heart. Yeah, 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 yeah. call you sweetie, sweetest wine. Pretty, pretty fine. Younger, baby, more. Baby, I love you. Na kwako sisi kiasi hani. Yanafiki wa shuwani. Wanutaka kumama wajinga pumbafu. Kuna kipindi chakula nisipo kuona. Na nyongia paka sura na vyo sonona.
I think he got your mama face, yeah, really pretty. On a lock of shape, da, biggie, biggie. Looking as a cash, I could take it, jiggy. Never kick it, ooh, ah, ooh. For your pump, you're not just a diggy, diggy. Come by what I'm with, side, biggie, biggie. Crazy now, yes, and it's it, it's it. See, you leave your ooh, nah,
don't tell me why.
Lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Kilala kwa masikio, bado inanijia, bado naisikia. Akama macho wendo sangu mboni, hata nisipofumba wengine sioni. Bado unanijia, unanijia. Kwenye barijo ni kumbate, timbwe la mapenzi tuwe wote. Upweke mweza kona ofia, ipeti nipate tulia. Navyo kupenda sinichoke. Kama basi kufa tuve ote. Mziki dondani na fila. Nipeti nipate tulia. Aye, 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 aye.
I'm falling in love. I'm falling in love. Aye, 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 aye. Oh, I'm falling in love. I'm falling in love. Oh, me na ewe.
Yeah. Aiwe kiangaza mapo masika. Unia hit baby tutafika. Oh, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe. Iwe raha mapata shika. Kwenye mabonde na kadharika. Oh, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe. Akamo meroga, basongeza tena. Nipaka we mazima. Aho mazima. Na vyo kupendo sinichoke. Kama basi kufa tufe wote. Ziki dondani na afia. Nipeti nipate tulia. Oh, yeah.
Baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby juta. Juta.
Pull up, pull up, pull up my selector.
Genie X double six.
Iwe giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby do. yata. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. We ni pedawa, mima utu tisijelewi. Oh my God, shida ni nimekulea bezeni. Shida ni baby huko moyoni. Wewewe
nakupenda we, nakutaka we, kwako siniwezi. Oh my love, mpenzi we, roho yangu we, kwako siniwezi. Oh my love.
Asira zangu na vituliza, ukiongea na sikiliza. Yote sababu ya upendo, kabili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyuniza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo, kiukweli. Napendwa, nachangana, na haya mara. Shidani, nimekulea baby. Baby, huko moyoni, wewewe.
Nakupenda we, nakutaka we,
na.
Kwako sijiwezi. Oh my
God. Oh my baby.
Mpenzi we,
no.
Roho yangu we,
yeah.
Kwako sijiwezi. Oh my love.
So blazy, Didi late and chop it.
Now hear this.
Now hear this.
Vijana baru baru na wewe. Japo ninapata kidogo, inalisha familia. Ndoto nimeweka kwa moyo, haiwezi didimia. Baridi hunipiga kwa soko, angalau nipate mia. Siku nitarudi kwa udongo, hakuna deni nitawatia. Baba ni bariki, mimi ni mshiriki. Bariki pia watu wangu, tusikose riziki, tusichoshwe na dhiki. Mungu pitia kwangu, nyumbani tusirudi mkono mtupu. Kwaru tukibewa tujazia kasuku, tuache mayai tukule mamake kuku. Ipo siku, najua ipo siku mama. Watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku, najua ipo siku mama. Watatuombea mabaya, lakini hatutafeli.
Kiatu yangu ikinifinya na umianga solo. Kiraka labda tu kwa nguo sijivunji moyo. Wananilenga kila siku nkiwa omba. Mungu ndo malenga, shairi yangu anaichora. Tuko stanza one, naishangi vile nanzanga. Shimu nejitoa, watu wengi wanazamanga. Pesa ni down, sina fare ya kwenda pharmacy. Umaskini homa, wapi kamba ya makamasi. Nimechelewa ndoa, kuna watu nalea. Za chama sijatoa, mjatu maji fair. Nadunga Sunday best, nikingoja blessing. Shetani alinitest, my performance. Yes Lord, unanipenda be tremendous. Kibariki wengine, sometimes I get jealous. Pole nilianza na mwili, ndamalizia na roho. Simalizane na mimi, mimi ama chepo.
Kibariki, ipo siku, najua ipo siku mama. Watatuombea mabaya, lakini hatutafeli. Ipo siku, najua ipo siku mama.
DJ Lighter.
Ikitokea sijalala, nimekosa usingizi. Hata hamu ya kula sina. Ikitokea na amani, moyoni na amani. mpaka hamu ya kula sina. Talk to me, my love, talk to me. Your last medicine to me, yani dawa. You are the only one for me. Wendo tamu ya mie, chochote wetambie, ni sawa. Vitu vyote vizuri kwenye dunia wabaki na vyo, waniachie wewe mai wangu,
mai wangu.
Wapo wengi wazuri kwenye dunia ila si wataki ulie kwenye moyo wangu.
Lifestyle changes, including getting your very own home with Certified Homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Jangwani umepotea, mchana juani unatembea. Utoka poni mbali, wenda poni mbali. Marangamia mbebaji ya katokea, kukushusha mzigo na kolemea. Upata fadari, pole na safari. Eras wajiti to me, yote tisa ila kumi. Umeonyesha maana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhikana nilicho nacho, pewa tutole ya kimacho. Siku nikiwa sina twalala, oh baby twalala. Baby, before I close my eyes, ninamwomba Mungu akulinde na kusimamie. We know macho yangu mie. Sikuizi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilie, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema, niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, 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 na itafika na ukiume. Taubeba, iwe kwenye shida na taubeba, ama kwenye shibe na ja. Taubeba, kwa kondo langu maitalika na ukiume. damu umezimia, umewekewa damu zinaingia, bomba likafunguka na uweza tanyanyuka. Mara daktari wa zamu akaingia, umepata fahamu na mwangalia, machozi yanakuanguka unatamani funguka. Erasma to me, yote tisa ila kumi, unanifurahisha kwenye tendo na unipipeza magendo. Ah baby, before I close my eyes, ninamomba Mungu akulinde na kusimamie, wendo pacha wangu mie. Squeeze vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilie, sikusikii ukisema, nipo bize na buu jamani nimesha sema, niko bize na baby na msalaba.
Hadithi njo mwenza kona duko duko, simtu minjiwa najituma mwenyewe, vipigo na vichinjo sivipati tena huku, tinawe wajue mlae sito boy bila wewe. See you wanted my number na mimi kakupea, sawa sawa, namba nijue kama ninakosea, sawa sawa. Na penzi wanasemaga kiko hozi, nikiko wana hadinaishiwa pozi, siwezi kupenda tena mapitozi, I want a gentleman. I swear I'm happy, oh I'm happy yes I'll marry you, tena wenzeno I'm happy, yes I'll marry you. I just wanna love you, love you, and I'll be your baby, won't you?
Kupeleke out uleta, cause there's something about you, I can feel it in my bones. Fikra zangu wazipo mbali na wewe, tatizo mama kiburi chako kinakuzuia, na mimi hapa kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako, una tunapoteza muda wana we. Oh I just wanna love you, love you, can I'll be your man, I want you to want me babe. I just wanna be the one to save you, like I'm Superman, you're a superwoman.
www.djlighter.co.ke
DJ Lighter.
Toke hata mara moja, akilini mwangu, o mara moja, ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema mi. How I feel.
nitasema mimi. Oh, na vitu vyako vinachanganya. Oh, unigusapo kuisha umwenzio. Oh, you are my genito na nivuta hapo. Tanito aro jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota. Kuzimia moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja. Hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema mi. Nitasema mi. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu.
Kianza story za mapenzi. Mano wa kwanza ni wewe. Hadi marafiki zangu ananicheka. Na ukumbuka ushenzi tunofanyaga mi nawe. Mdako mi najionea vibweka. Hata wakisema maneno ni bure. Mana nyani alionagi kundule. Wanachotaka tuachane usurule. Watu cheke kiko wapi. Ujana una mengi na mengi nena mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lumpaga moyo au tunze. Basa liugawanya. Ona nilianya ikani umiza. We unanijali unanivumilia. Tukeke wote tuzikwe wote moja kifa kesho. Ya Ukiondoka tabaki na nani? Ukibaki tondoka na nani? Siwezi peke yangu. Yeah, mama ukiongeza nitajinenepea. Unavunigombeza na kuona unakea. Iti ya tujapendeza, wanatufokea. Mia don't care, donesha kolea. Kipofu nishaona mwezi. Vurugu vurugu siwezi. Leo sinza kesho Kinyerezi. Bara mbezi ujana una mengi na mengi nena mini mefanya. Swezi danganya nisha maliza. Kila lompaga moyo au tunze. Basa liugawanya. Ona nilianya ikani umiza. We unanijali unanivumilia. Tuzeke wote tuzikwe wote moja kifa kesho.
Now make lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Utani utani wako na michezo unikosha. fanya rudi kwako unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. How me? Baby, you could miss it daily. Daily, I'm so crazy. Yeah. For love, I'm crazy. Baby, now go miss it daily. Yeah. Daily, I'm my end, I'm my queen. Unachotaka misi katai. Jumi upenda, my dear. Unaonipa misi kinai. Uwenjo, my queen. Unachotaka misi katai. Jumi upenda, my dear. No, nipa Michigan, I miss you. Yeah. Naku mishivi by a day. Yeah. I miss you, baby. Yeah. Naku mishivi by a day. Oh, yeah.
Holla at your boy at DJ Lighter on Instagram. At DJ Lighter on Twitter, Facebook. DJ Lighter. Your favorite DJ.
This is an album with Colossal. With my son, Body. Colossal.
Sound
Spot.
Nakupenda sana, you know that I'll die for you.
with you so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that.
Certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard niku fix. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko rush niji risky. Nacho fire tank kosa na nombe kwa Mungu. Wapo wale waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time lilikuwa hard time. Kabla hujanitoa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shati. Ushaambiwa msina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shati. Ushaambiwa msina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na bado kanihitaji.
Ayu ni penzi la ukweli baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu.
mean na ukivaa unapendeza timu isha kwa mincha guwa na ambo tautheza macho kitu cozy yani kama unakonyeza spending money for your life kwako unawekeza zuzu zuzu shanizuzua chakuvisha vyeo na kuna taka kuvua na kitu sichojua hata kisema unajiuza wambie mindo nae kununua ushaambiwa maneno shazi ushaambiwa misina hazi ukaambiwa mimi jambazi tapelwa mapenzi na badu kanihitaji ushaambiwa maneno shazi ushaambiwa misina hazi ukaambiwa mimi jambazi tapelwa mapenzi na badu kanihitaji
Unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye Mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya Natamani ni mtaja tajina ila naficha naficha Naifanya siri yangu kina fulani Wale wakusigina kaleta mapicha mapicha Akatoroka nege wangu Simrefu simu
katikati. Nasema kwangu wa furukuti. Wengine anaogopa nuksi. Mini wake milele aniachi. No mana nampenda mpenda. Kijana mmoja amenifika kwa roho. Makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda. Kijana mmoja ila kumtacha o na ugopa ugopa. Kwa jina na muifati sije kuninyakulia. Kipenzi changu jamani kacha kuniharibia. Penzi likawa mashakani. Kesha kujituma kutokwa masangoma yangu kuyatabiri. Nosema nimeachita ainifiki mikosi. Mola ndo mpati nyongo mtazitabi. Mchomwe jua la utosi. Keshe ni kunjaki wenzenu kila kukicha kabla kupewa misosi. Masaji masaji unapoa kasiri. Yani hata tukiposti hata kini mtagi simtu wa magazeti. Wala peki za udaku ilokae mjue hata kitaki. Mambo yake siri nyeti. Pole ni washa kunaku. Wala msiki sumue kumsati zaki. Nampenda mpenda
nani.
Kijana mmoja
nani.
Amenifika kwa roho. Makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda
nani.
Kijana mmoja
nani.
Ila kumtacha o na ugopa ugopa. Kwa jina na muhifadhi. Sije kuninyakulia. Kipenzi changu jamani. Kacha kuniharibia.
Laika Naike tokea umemona. Mbute chini umambie. Mwenzake misijiwe. Kendo kunifanya nikapona. Wana wawenzie. Haya maradhi ya mapenzi. Anaposhika kipa akasipa on. Sometimes I feel kanika pepon. Akita pangoni uye misiki on. She turn me on. Yawa yawa. Baby minapenda wa. Uyu mtoto mashawa. Mashawa.
Certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Kwenye kivule cha picha yangu na kuona wewe.